Fresh out from nigerremix.com.
Hey, yo, Metro Sukasho. Imefika
saa tisa na zangu zimeshika. Kab nilitisha, anapiga simu ashafika. DJ anachizisha, nishachoma picha. Zangu zinanisho, last one before I go. Ya mwisho before I go. Last one before I go.
Feel sitaki kurudi home. Hii ni vibe meni nice kume chrome. Boy ananibamba hope kesho tani call. Round 2 bado kesho tuko on. Mimi ukinita lazima ni kuje form. Hold tight catch wine come on. Mr. DJ playlist meni roga. Walai when he fave when he done when he mnoma. When he mnoma. Cheza request yangu, cheza kamoja. Chali yako home, yeah, bado ananingoja. Lakini neza gawa tu sahi ukiniomba. Skin nice, haga set kwenye mini. Trendsetter, chiki drip juu chini. Bado nikichoma, misi jali iko nini. Beat, iki drops, jali nini au nini.
Imefika saa tisa, na zangu zimeshika. Kab nilitisha, anapiga simu, ashafika. DJ anachizisha, nishachoma picha. Zangu zinanisho, last one before I go. Ya mwisho before I go. Last one before I go. Ya mwisho before I go. Last one before I go. Before I go, I'm sure before I go.
Fresh out from nigerremix.com.